Ngeka manje sesihambaphi Besingasitsheli kuthi Sophie Beka manje siyaqhubeka Thando lami nawe olwethu Mina nawe sithando sidalelene Ngiyakuthanda sithando son Ngiyakuthanda love you Thando lwethu olwethu sobabili Sithando sami mina ngingowakho Sithando son Sithando son Sithando son Ngiyakuthanda Ngiyacela uzungashintshi Ngiyacela uzungajiki Ngiyacela uzungashintshi Ngiyacela uzungajiki Ngiyacela uzungashintshi Ngiyacela uzungajiki Ngiyacela uzungashintshi Ngiyacela uzungashintshi Sesihambaphi Besingasitsheli kuthi Sophie Beka manje siyaqhubeka Thando lami nawe olwethu Mina nawe sithando sidalelene Ngiyakuthanda sithando son Ngiyakuthanda love you
Yeah.